why. Na suwa nyami wani kume huta. Wotita wani kume huta. Janita wubwa mihubai. Wumpini mabosa mfaminye hana manisi. Wotita wani kume huta. Janita wubwa mihubai. Wumpini mabosa mfaminye hana manisi.
What did I want? Won't pity my bosom for me.